Balulekile bencela ungishayele uthi inamba yami uyayazi inamba yami nayo nje khona indaba ebalulekile bencela ungishayele uthi inamba yami uyayazi inamba yami nayo nje khona indaba ebalulekile
I'm not cook Zulika. Hey.